fulani, mama fulani, kama uniandalie kahawa.
Kwani leo kuna nini? Basi shughuli.
Sina anyone. Uwezo wangu basikeli sinunui hata gari. Nawaza kumtapeli akishajua hatari. Uwezo wangu basikeli sinunui hata gari. Nawaza kumtapeli akishajua hatari.
Kukuoa, wapame nao wanazodoa.